maisha anza. And I'ma keep it real for kila verse, kila stanza. Mabuu sauti na paza, na kabla nipande stage mi umomba Mungu kwanza. Nafanya mziki yo nipate salary, niongeze wage nigei magalawi. Nisilipo end month, nilipo hourly, niwe na asset mob na accumulate mali. Another day, another song, another verse. Mimi ndio wizo na kimtizo wana kazi. Mini hustler, yani male version of a diva. Infected na virus ya rap na haina diva. Kuni stop si raisi, in fact impossible. Kamu maraskini, dins na tamisi, hip hop alisi. Na mifupa za mahera, soundi jina zitakuna kipisi. Kitani nita stop, utangoja sana. Kitani nita fall, utangoja sana. Kitani nita quit, utangoja sana. Utangoja sana. I'm the grand champ, so siezi lose hapa. My fans wamekubali na washani choose hapa. Siezi stop ku kill bit be serious. Siezi stop ku flow be mysterious. Ronnie, lyrical genius. I'm always up to something neat and mischievous. Nafanya wa KMC age uke noctano. Nakibu industry uneza nita Dr. Ron. I'm hip hop's true representative. Yona speak my confidence na CV tentative. So kidani nita stop utangoja. Ukidani nita fall utangoja. Ukidani nita quit utangoja. Utangoja sana, timi ni soldier. Ukidani nita stop utangoja sana. Ukidani nita fall utangoja sana. Ukidani nita quit utangoja sana. Utangoja sana. Utangoja sana. Ukidani nita stop utangoja sana. Ukidani nita fall utangoja sana. Ukidani nita quit utangoja sana. Utangoja sana. Utangoja sana. Utangoja sana. Utangoja sana. Microphone your best man. Kushindana na mini kakuti west man. Hata kabro shike mic, mini shaku di test man. So do yourself a favor, usi try kuni test man. Na rhyme kwa kick, na rhyme kwa snare. There's a rhyme kwa no beat, kuba kiki spare. Na maliza MCs, hakuna mtu na spare. Plus I always speak my mind man, I don't care. Mini kitana, na isha kutuka. Hip hop is imitated, but sasa isha kufuka. Mganga plani kwenye beat, mambo mtuka. MC, mimi know the present na the future. Kwa mapans wangu na wahini, kuwa kwa vitu real, mini tejitahiri. Street personality, na force my calamity. It's time to jump this dream to reality. Kitani nita stop, utangoja sana.